mwaka brand new wanga uliopita ulikuwa majanga ukavuruga mapasta waganga wakubwa wachanga everybody needs some love. If it's one thing, I know you need money. If it's one thing, I know you miss party. If it's one thing, I know you miss someone to tell you you got me.
Ana digiri, miaka sita nyumbani.
Oh my god.
Kucho bingiri, anachumia juwani. Haishi kutabiri, bati yake ni gani. Umeisha ujasiri, majini ya shingoni.
Na usitake brother.
Away. Fallen soldiers and the people we love the most. I have to tell you about a pal who left the dad. 2020 is the past, you should never ask. Who ni mwaka mpyo taking on a fresh start. Top gear, what a joja, he ni push start. He smart, opportunities kwa wingi. Land of the great, we are ever ready. Woods kabao, who ni mwaka wetu. E wadao, who ni mwaka wetu. Oh mangeus, who ni mwaka wetu. Fuata nyuki, tuna asali.
Najua ni mafungu sabari ziki. La lazima utapambana. Napokosa leo kuna kesho. Sitishiki mola ndia na gawana. Japo na imani this is my yaya.
This is my yaya.
Ninayo imani Mungu utaniona.
Nitamoka he.
Ataka niwekeze, niwekeze bidi. Kimaso maso. Naomba mola unikweze wasiningoje chini. Maso maso. Wanangu wa boda, wakulima, wana muziki, madakita ina walimu, yeah, yeah. Undo mwaka mwaka.
Hey, hey, hey. Usikate tamaa, hey, usikate tamaa.